Oh boy, I'm a sick in this my music game. Make my people sing my song when they hear my rolling sound.
Kwa sasa umenipa power, nikipaji siyo manpower. Ni washike kama Kenya power, siturugi wanikubali kama kawa. Wani waze, wani pende, wani cheze, wani upende, wani cheze. It's nana or never does my song. Kama unaipenda zema moto chuma. Shake guam bam bam ini metoko mama. Dui tunakuja kuwa choma. You call it, this is my Mendo press from God. God mercy, to play this song ni washike. God mercy, Kenya ini kubali. God mercy, mimi ni ende mbali. Take it down, shake it, your bum bum. Metal down, this what we play. Boogie mashore, mashore, boogie mashore. To chocho mae, teremka chocho mae. Inuka chuchuma, teremka chuchuma, inuka chuchuma. I like it, do you like it? Ninaipenda, unaipenda. I like it, do you like it? Ninaipenda, unaipenda. I like it, do you like it? Ninaipenda, unaipenda. I like it, do you like it? Ninaipenda, unaipenda. Marafiki musini ache, kiyesu kipetero. Majirani musini teke, kiyesu kipetero. Madugu musini saliti, kiyesu kipetero. Tupendane tusiachane, kiyesu kipetero.
It's God's mercy,
kuwa mali huko.
It's God's mercy,
kuwa mali niko.
It's God's mercy,
kuwa na ulicho nacho.
It's God's mercy,
kupata tajiko. Tukatike tuzungushe katoto we pinda mugongo. Tukatike tuzungushe katoto we pinda mugongo.
Tukatike tuzungushe katoto we pinda mugongo. Tukatike tuzungushe katoto we pinda mugongo. Pinda mugongo.
Yeah, El Ninosk in the mic. KTT finest. The king of metal music.
Metal dance we play. Metal dance we dance.
I like it, do you like it? Ninaipenda, unaipenda.